Simbaze. Nilikuwa zangu ni machile, marafoni kaita ilikuja new number siku sita kuishika. Kumbeni kala moto haya bro na mbiriza, kianza kunena na mimi nikikala na mbukiza. Bwana Simba Zee kuna verse unavisha, na kutumia biti hakikisha unafinika. Only 16 bars, hizo ndo zinahitajika, haya na kupea mic mwanangu basi mwajika. Nilipolisikiza biti kumbe ni la bobo, nikasema hii ni hit, niga nimepata tobo. Naliua na mazishi yafanyike huko Bongo Rija, mara Kilifi mi wakubwa so walomo. Nekona mos mos kama Isa na sifosi, ni freestyle nikispitwa na jipa. Wambie ni mindo toska mnifika rap cost, nimeshika na mziki unalipa.
Oi oi, meneja banki leo nazidisha change. Alafu ni wachane kwanza mwanzo mpaka ending. Washenze mlidhani mtengwa nimewapa blessing, nyi watoto wa mama hamujui kuhusu spending. Marapa shuka faster kama chupa changu doa, maanza kubana pua wengine wajipodoa. Kiki za kijinga na mistari ni maboya, tengwa nimetimba toka nduki mumeboa. Siku hizi kwenye shida hata ndugu huwaoni, damu ni nyepesi imeshinda hata petroli. Meseji unazotuma utasema wazioni, lakini ukitusua utafuatwa hadi chooni. Shibe ya leo usikubali kudanganye, weka akiba ujui kesho takuwaje. Tunagagaa na surwa ila ndoto za marage, heri nalale njaa kuliko kula bure karande.
Mbali na baby mimi na pesa perfect combo. Sorry baby sijakutaja mwana combo, ila bila pesa ngekukosa mwana chombo. Ndo maana before kufuate nkakimbizana michongo. Sifanye kazi usile sweetheart ile cash pound ama dola dola bile, ile brown kaotile ya kulipa bile. Staki moja mimi nataka dola dola mbili, cause mtu hiyo ataka daipa familia sapa. Producer ataka pesa na mafanzo dai cypher. Grand hiyo ataka taifa, mami hiyo ataka flyfa. Mimi mwenyewe nataka pamba na chinja kaza boy. Cha msingi kipate mawe ndo nijenge jumba langu, nipate pesa kibao ndo nitese na wanangu. If life is a bitch na fish nipate changu, mpaka nsweat chips kuku ndo nitakula yesho langu tricky.
Walisema sitawahi fika, nimefika. Pesa sijawahi shika, nimeshika. Na wapa makali kana andika na lika, na mafans wanawika wanapata pata shika. Nimetoka mbali buda, mimi nimesafiri. Kafiri ukitaka kaka basi tafsiri. Nimewasili beat, nimemada nipe wakili, na naleta saga kama kachiri. I do this life kama movies, nikishuka stage wana flash paka boobies. Ganja na cookies kubuff kama doobies. Teacher itabidi wamekuja na school fees. Tuliza, hii ni miujiza. Juu ya maji kani bangi basi puliza. Ninajibu kani swali basi uliza. Deep hadi shori ya kasema wani umiza.
Wali rafu, beki unajamini. Natoka pwanu kibana, natokia pwani bakuli chafu. Chakula wa keki ya nini? Weka kichwani kwa rap sino pinzani. Walo mteka Roma, wanteke na mimi. Ndo atajua chibo na roho ya Idi Amini. Na hai pingiki, hai na kiki. Wamenipa kiti, hai sabiki, hai andi kiki.
Mchaka mchaka chinja, walishinda na kashindo. Na wapenga walopinga, na wachinja kaninja.
Upepo fuma, bingu tuliani kupambe na tiara. Tumia koma, somi shuja unajali biashara. Hakuna sifa nzuri kamzazi kumsifu mwanawe. Kwenye rap, Mr. Msoni Delilo, sinkate nywele.
Nifanya hivi kwa pruvia bado ni po mini dogo mbaya kwa wali wenu naingiza vijiko. Kumnoni peleleza deza fujo waga sipo. Nimekuwa mazoea yani kikosa ni mwiko. Kripige menionea kiniacha meniogopa. Sachoka kongea mana madogo mnachosha. Hata mkijitetea hamna ukweli wa kutosha. Bini kiwa jaji nyote na wapata na makosa. Hamnipendi nyimi minapendo na madem. Madogo wabuku moja wengine wananita shem. Napenda masomo yote changamoto po kwa kem. Mwalimu anefunza singa kizibo anaitwa shem. Mini dogo moja fair ila mbaya kini disi. Waga I don't care na roo ya ibilisi. Ni mwize lebo bea adika sani sifichiki. Fumula kumila bia mini kapeleka 60.
Setbacks damn near broke my spine. Missy snake my rats wana rudi waki crawl. Missy hate nijaribu if you wanna learn from your mistake. Na over meditate mengi ya kufanya when you are this great. Niggas get married to the game, I fucked on the first date. Chest the ground not a queen, went from superstar to super stress. Till I found the word of the revolve around me. Sioni challenge could be my deadlines. You make it emergency room. Make money, money don't make eye. In case you don't know me, I'm your new favorite rapper. Nasikia tanta independent mindset. Niamine wezi tampa. Na move kama nina priorities are pampers. Ange zangu normal hata family naweza kukata. Yo itabidi ntusi raisi, nimechoka kulizwa vile mnaweza nipata.
Nikikutongozo kikataa na tulia, ila ukinichokoza na silando tajua. Dawa sum ila sum siyo dawa na kuambia. Hautadumu kapa fiumu kwenye guwe siovaliwa. Oya Ask me about music, si umbea kwenye sima. Unanirusha steam fast thing, go choose me. Nikiongea ni heshimu, ni kuheshimu wewe. So na hate na nilipo, how kai bila backup. How fight, how fly, sawa na demo mzuri asependeza bila makeup. Wake up, na ujue ukweli ndiyo huo. Kiacha povu la mswaki atalabia, ufuli nguo sister do. Jua naitwa Njita, usiponelewa kwenye mziki huu utanelewa siku nikikufungua miguu na kushusha.
Habari zenu tena.
Tulianza hii shit mamoja but wengine kwa backslide. Freestyle na rap battle cypher, hakuna msanga afford go hide. Free mind, free thinkers, tuli think wide. Yani rap ilikuwa peace one love to collide. Wasi walipenda hip hop, hip hop was alive. Underground was the main thing, chini ya maji tuli drive. Tuli keep it real, my fans wali to feel. Na tuka sign deal, covenant tuka sell. We to sell CDs, mix set kwa kila show. Na tukutola red NASA, sufala na ubi show. Hip hop artists of the year, fuck me kwa toka before. 20 years ago, I guess ni 204. So saizi mtani show ni flip to grab music. Isilimishe ya mini dab kwa shrap music. Convince me ama niachi rap music. I'm the same OG na speed ya 4G.
Alright, alright, nimke kwenye mic. Mr. Ngundo mboka zetu tunaingiaga night. Naishi Mika City, sina mpango na hizo chat. Wanauliza nimekuwa wapi, mbona nimewafichia white. MK we ni mkale, tumeonana kama Zare. Mimi ni msanii nilikuwa naomba uliza swale. Tunaweza kolabo brother kama utojale. Nimesikia ngoma zako we ni nare, we ni atare. Soko bala kini mbaga ngugu bale. Kama unazenguo utalipia mistare. Naweza kuandikia ila bei itakuwa gale. Nadhani tumelewana we ntafuto kiwa tayare. Longs, ya kuwa kwa beat kama hii. Lana votoa mistari marapa wanati. Hawawezi kuflow namna hii. Marapa kibao sikuwizi ni mawanabi.
Hesabu zangu kazi tuwa formula ela na gunula. Jibu mwalimu akinamba hujumula. Nikigundua kutusua ni kududula. Siku chukulwa hangino kimala kutumbulwa. Ay, akili fukule zigundua usihuri rezi. Tulu sokarise vito ni uvituwe ngenye woga. Uhulule mala chako na nguluwe. Na maduku nyule visibu jemera sugewe. Kishe behenda biti zaidi ya zana. Ya machero shinderero ya muhondo izidi ya machero shita. Kazi shero na lushero zinadi mani matendo. Si maneno ga kwa mbona luma gonyo na mavengo. Wakumboza visababu bidhie kaijalate. Ni ubira moricho unakimala dimo zihowe. Unashindwa nkura uka for your dream eh? Elo na malaizi na mapema sasa kizewe.
Yeah, peace, peace, peace. When the old gives love to the new, the culture becomes stronger. Skia. Yeah.
Make your list but amini watafata bada mimi. Mina rap tukuduo watu alishakula yamini. Nilipotoka shamba sema ndo na wika mjini. Peace kwa DJ Badaga tulifika vijijini. Walini introduce kwa game wataki game na mimi. Siji kwa nini ila misi na ubaya na nyinyi. Na milele ntakumbuka kama ra kwanza kuzini. Mungu atusamee kisa tujui mwishi wetu lini. Ukweli utabaki atambirimi kichacha. Nilirudisha rap bada ya madingi kuyacha. Nakumbuka masaifa nikiwa pwani Mombasa. More than rap now saini mtemo lugha na culture. Navuka boda zaidi ya ukijagwa na master. Na nashukuru pia na ndugu ka professor na rasta. Na represent mataifa bila promo ya taifa. Ukubwa umenifunza kumishana dogo ni kashfa. Na wakumbuka lo support kwa kuwa hakuwa wengi. Nilifanya mama we shabiki na mwanzo nilikuwa bendi. Wasanii wa playback ndo wanatulia bendi. Na kama pesa itoshi sitoki na show si endi. Havi maso na haso na namacho kwa Grammy. Japo ni old school ka Latifa wa dogi mani. Ila bado tupo na game na idai. Nimekuja chukua ile kitu nyimli nyima kantai. I'm out.